all the baddest men.
Why
are
you here, man? You're going to be the one.
Medic Chapa.
Anataka nini mtoto? Mtoto anataka nini mtoto? Jamani mtoto anataka nini mtoto? Mtoto anataka nini mtoto? Wanangu masilawe, magija. Masilawe, magija. Masilawe, magija. Kujani ukienda mbele na uma ukirudi nyuma inachoma. Rudi reverse pass, rudi reverse kwende. Rudi reverse mama, rudi reverse pass. Tuli divas bas, tuli divas pende, tuli divas mama, tuli divas tena.
Fusu na turubai lakini mzigo unaonekana. Bugi imejaa nyama inavutia watalii. Jamani, ninapenda madimbwa na pombe singi ila kwa mademu mtaniua.
Nikojani ukienda mbele na uma ukirudi nyuma inachoma. Rudi reverse pass. Rudi reverse twende. Rudi reverse mama. Rudi reverse pass. Rudi reverse pass. Rudi reverse twende. Rudi reverse mama. Rudi reverse tena.
Wewe mama chituntu. Mwambie chituntu nipo kazini sasa.
Wait, come on, please.
Behind.